sebenza izandla zakho zigcwela manjeba usiletheli sinkwansuku zonke ungakhohlwa ngisho usulambile wena abantu bakuhleka bathi ngeke siphumelele bathi siyohlala siphila ngobumpofu kodwa wena uhlala ukhuleke busuku uthi nkulunkulu vikele izingane zami ngibona izinyembezi emehlweni yakho ngizwa nobuhlungu enhliziyweni yakho ngiyakuthembisa mama linda nje nami ngiyofika isikhathi sami ayo 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 ungakhali mama ngizophumelela ungakhali mama ayo 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 ungakhali mama ngizophumelela ungakhali mama ayo ayo Wangifundisa ukuthi ngaphela amandla noma ngelinzima ngikhube